ama choka choncho hanebo choka ngati mukutawa ngondo
hanewa pambana
ndikulila kondo
hanewa pambana
ndikulila kondo hane kubanja choka sama choka choncho hanebo choka nasi ampoto pamoto
hanewa pambana
ndikulila kondo
hanewa pambana
ishka mahali
Ishko mahani, hane